Mpenzi za ntoni na moya wa kwenzeke ntoni na inye mpenzi za konzi mutungu andi kwaze ndi kwenzi leyo bomi bam monke ndiza yemfundiso zakho ezincwele kwenzeka ntoni moya wam ukhalelani na inyembezi zakho ziyandonzakalisa siphoso sam yintoni na ndijonge Goba njase ndikwenzileyo, eh, no.